Soko saxaajada arin igagu weeye igagu weeye
Arriniga guwe, iga guwe, yeah.